nataka zeze Pensi lako la thamani Tanashati jamani Usiku silali Na kupenda zeze
Kama wanipenda
Unipenda
Nunu ni zeze Nikilala kitandani Zezelani bebeleza Kama wanipenda Nunu ni zeze Nikilala kitandani Zezelani bebeleza
Oh yeah Oh yeah Majungu sitaki Zezelangu silipati Mapepe sipendi Mapepe sipendi Pezi lako burudani Tuwapo kitandani Zezelangu manani Zezelangu manani
Kama wanipenda
Unipenda
Nunu ni zeze
Oh no
Nikilala kitandani Zezelani bebeleza
Oh yeah
Kama wanipenda
No no no
Nunu ni zeze
Oh yeah
Nikilala kitandani
Samana
Zezelani bebeleza
Oh yeah Oh yeah
Sitaki Silipati
Sitaki
Sipendi
Vipi sema basi unani kata Mpenzi zeze sema basi kabla jawa bala Usinlete mapose njoo kwa mana sana Punguza goz goz machizi watakushanga Kama unanipenda njoo ni mbe rollerby Njoo pige zeze tucheze tupaf tuwe high Wanga wakisema nadhani usiku atalala Zeze napigiwa mjanja zeze pigiwi fala Kama unanipenda kanunurie si watari Kama uko tayari tuende home kujivinjari Jemo na TAD ndana sauti ya dhahabu Niso ongeza BD wewe kwangu ndo jimu
Kama unanipenda
Unipenda